tea and knuckles, so gold up on both. All for one, strong and free, famosi.
Love and you feeling that to believe, if I'm gonna know ya. TNT, Valonky, Zeza, Piani, Patali.
Sitting a kangi, we kuchinja.
Nekele na ziko na kana.
Chilete change, we na de. Yeti fundo, na muno zita.
Walala wa shalo.
Mwa shalo. Mwa shalo. Aye, aye.
Walala wa shalo.
Mwa shalo. Mwa shalo.
Jubilee na jubilee.